Triple Fick, Artie Boy. Me a the one that turned blue to mass red. Me full nya miliango nga ninjira. Triple Fick, CBW Uganda Saburambu. Sigamba, era kugamba. Munda mumutima dala kwe ya wamba. Uwansi, tade muchemba. Zikulira kumuyango fukeyo memba. Omukwano kumunji chengu gamba. Tukwataka nefu na kanamba.
We
Mchango mchanga,
mchanga.
Mbeipo mchango mchanga.
Mati wange
ziri mususa.
Mama
mususa na kanzi.
We
Mchango mchanga,
mchanga.
Mbeipo mchango mchanga.
Mati wange
ziri mususa.
We
Mbeipo mchanga na kanzi. Sitele de because of you. Nizengaba wakziba mani. Like just mani me and you. Ibanda jemva, isasi, ulembede mufasi. Tewe tagisa vigele olinya ukabasi. Okutuka, it's your chance. Ze triple fix, mze chance. Gano kanyuma, faba kwa tawansi. DJ double triple, you are besi. Abataka sohula, batuwe kafasi. Nitude muchenda, ibebi kiria. Mbichabia gala oda, tebia gala soda. Chimubia gala bufunda.
Nika
kumala, nsike kunone. Omuruji wonga, sikula vye kubanga dene. Baby, you see, ozingira mane. Bambi, bambi, hold my honey.
Mchango,
mchanga.
Mchanga,
separate. Mchango,
mchanga. Mati wange
ziri mususa.
We
Meiko susa, nda kanzi mkuruka. Mchango, mchanga.
Mchanga.
Meiko, mchango, mchanga.
Mati wange
ziri mususa.
We
Meiko susa, nda kanzi mkuruka.
Branston Hits
Andepete.
Wange tonfa kofa koma ibeba ibege. Omurunji formula zigzege. Omukwano gomunji kudeta yege. Owango gati, omugati. I like it awe shida shibigati. Omagala social media OTT. Before quitting Ivanda Jemva. Nisasi kulebede mufasi. Teweta kisa vigele olinya wakabasi. Sigamba, ucho na chigamba. Munda mumutima dala kwe ya wamba. Wazi, tade muchemba. Zikulira kumuyango fuke yo memba. Omukwano kumunji cheo kugamba. Nukwata gale funa kalamba. 256 Mchango mchanga.
Mchanga.
Meipo mchango mchanga.
Mati wange
ziri mususa.
We
Meipo mchanga na kanzi mkuruka. Mchango mchanga.
Mchanga.
Meipo mchango mchanga.
Mati wange
ziri mususa.
We
Meipo mchanga na kanzi mkuruka. Mchango mchanga.
Mchanga.
Meipo mchango mchanga.
Mati wange
ziri mususa.
We
Meipo mchanga na kanzi mkuruka. Mchango mchanga.
Mchanga.
Meipo mchango mchanga.
Mati wange.